number you have dialed is not available at present.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Kaleza mtima wanga upanyika, kumvira kuti kuchoka pona futi. Akalimbusha kareti haba vya shigube, na habari ufwe ya shati usangwa na devo. So they're sending you away, so
ZambianMusicHits.com.